kati kwaza ntelite Obulumi obumude Love yonge nzijude Simpulira nkolite Nasikia moto kweli ndani nina joto Angalia jasho upendo umewasha moto Vile vile nataka nikupe vile My baby don't you worry Ninavyo nitakupa vile Sibufele Jalo tegele Labu mbede Endine mbugele Jakala manyeo wangu nungulera Kuomu kwa nungulera Sobera konga mbankoto Wali wasoba mbankoto Nange kampagale nyona jolo Sagala kuyomba nyo kufamboto Siyomba yomba kufamboto Na yononwa nankuba nengolo Yasoka naba mbumu nga chokoro Nemu kwa tampora Buya mwenye nemtera keshongoro Ulikadono mbamoya Nebo njogerere vivingo nchaya She doesn't care Umusana pere kete nkuwa nera She's my umbrella Enda kuwecha yonajela She's my stress killer My baby mina wetu lesitale Umukwano tungere sembera dale My baby mina wetu lesitale Umukwano tungere sembera dale Kuomu kwa nungunira Unungunira Tankuomu kwa nangola Nisimbinga netango umirwa Nyongezo umu kwa nungunira Unungunira Tankuomu kwa nungunira Pagala nyuhani Nasinga kalio Tuliwa kuwa fembi Oh 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 Kachiwede chichiwendi Mukama ya tugata wambiali tugatula yani Oh 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 Kona kondongo kodina Atechule gulo gulo dina Imbanga wefu waso dina Agote kitu ngolo ngolo dina Chama 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 Olimwe chama 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 Olimwe chama chama Chama
Jakala manyeo wangu nungundira Kuomu kwa nungundira